creatures lie. Then trials, temptations have befallen me. Hear my honest cry, help me, Lord.
Nangangana kila siku kufanya yalo mema, lakini najikuta nafanya mabaya.
Dhambi zanitesa, dhambi zanilemea. Ewe Mungu, nakuomba nifike juu.
Nikitazama mengi nimepitia duniani, ninakumbuka mji umeandaliwa binguni. Hapa ni mateso, pale ni furaha. Hapa ni giza, pale ni mwangaza. Nikifika binguni, nitapata ujasiri na kumwambia kifo, kifo leo umeshindwa.
Wapi leo nguvu zako uleza tutishia? Pale duniani kifo leo umekwisha.